Hey DJ Lighter.
Love me cool. Na Lighter pia ni mkuu. Basi weka mkono juu.
Karibu Kanairo, karibu Kenya.
Hello.
Customer Kenya kisema nitarudi, huyo arudi.
Mindo bam, nita slow down, down, down.
DJ Lighter.
Mindo bam, nita slow down. Miss you akuka, mini bon town.
Yeah. Bilena bam bam, Lighter ana ubaya, Lighter ana ubaya.
Wa Kenya wote wanapenda kudunda. Wanapenda kudunda, dunda.
Download DJ Lighter mixes on www.djlighter.co.ke.
254 volume 16.
Ay 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 ay.
Salido.
Na 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 na. Ay 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 ay
ay. TTP.
Oh bona wewe size. Nikipiga simu kwani wewe unanilenga. Unapea simu shami. Aniambia sio sahi.
Wenjili ulilenga, pepo ulipenda, na vile Yesu ametenda, we ukamlenga wili.
Sinajua sahi, timo zangu za sensi mehit, usijifanyo jasikia nabi, ato mademu ambeni nogi times three.
Sisiki zangi masekula, rudi kwa baba na kuita. Sisiki zangi za dunia, rudi kwa baba na kuita.
Jagani, nikaendani. Wakati kila mtu anitaki ndani.
Ni nani uyo, ataki ukaendani. Ni nani uyo, hebu sema wili.
Sini nani, na yule nani. Alafu nani, akaambia nani.
Maneno maneno weachia Mungu. Mapenzi ya Mungu ndiyo ya muhimu.
Mbona wewe size. Nikipiga simu kwani wewe unanilenga. Unapea simu shami. Aniambia siyo shahi.
Wenjili unilenga, pepo ulipenda, na vile Yesu ametenda, we ukamlenga wili.
Mbona wewe size, nikipiga simu kwani wewe unanilenga. Unapea simu shami, aniambia siyo shahi.
Wenjili ulilenga, pepo ulipenda, na vile Yesu ametenda, we ukamlenga wili. Nilikukanya usipende wawili.
Usijali naomba gaga, imagoti napiga gaga, kwa siri kadada naomba gaga, unaomba gaga, sitanganywe na mauno, ni kazi napiga uko, hivyo kuto mejificha uko, kumateke wakwende uko.
Shetani alikudanganya,
no,
ukajichanganya,
no,
kwa Yesu kunalipanga, ukicheza moto utajipanga.
Sijalenga, pepo sijapenda, ni yazo linalipa. Umbona wewe size, nikipiga simu mwani wewe unanilenga. Unapea simu shami, aniambia siyo shahi.
Wenjili ulilenga, pepo ulipenda, na vile Yesu wametenda. Welcome.
Miss you love a boy, in case you don't know. She love a boy, oh no.
Missy love a girl, in case you don't know. Sio kama yule dem, oh no. Na kama njiwa, anavyo pepea. Roho yangu, unailemea.
Kasura pia, na una Mungu kakupendelea.
Basi kumbatie hadharani, unipea chumbani.
Weni moto, weni moto. Pete yangu, pete yangu, pete yangu. Weni kama pete yangu,
pete yangu.
Toka kwa jua njo kwenye hema. Wamekutesa sana mino chanda chema. Na wapambe wale wasopo. kupenda mema. Wanatuombea vita CCM Chadema.
Yani umoto hauzimi, na kwa maneno ya ulimi nisho sadike moyo kadupenda viwewe. Basi kumbatie hadharani, unipe ya chumbani.
Wani moto, wani moto.
Samacho matini, nami Mungu kanipa pa kukaa kando yako. Nina furaha na mani, mapenzi ya dhati, nayo nipa sijawaiona. Indani juu kifo cha mende chali, padi tu padi, mande tu mande. Indani juu padi tu padi, Monday to Monday. Oh baby, treat me like it's my birthday. I've been around the world but never seen such kind of love. Such kind of love. Such kind of love.
I've been around the world but never seen such kind of love. Such kind of love. Such kind of love. Helewa wewe, wewe, wewe wangu wa moyoni. Ulivonjaza dipu moni, hakika mwengine sio. Weza wagi, wewa thamani, kanipa maulana, oh maulana. Weza wagi, wewa thamani, kanipa maulana.
Kushova koza wa Kenya. Tuna talanta ya kucheki weather. Iyo jua ni ambua. Na nikali, niko shua. Ukiwa kejani usikia umeboeka. Ukiona memes unaanza kucheka. Yo ni Kenya. Bati yako mbaya ukichoma picha, utapewa hashtag apo Twitter. Utatrend customer Kenya, nusema asanti. Na niye amelipa, naseme asanti badale ya muzaji. Karibu Kenya, tunatabia zetu tu, tu. Karibu Kenya, sima saimara tu, tu. Tunamadem, peng, peng. Mamorio mabazeng, lugha taifa ni sheng, sheng. Karibu Kenya, tuna madem, peng, peng. Mamorio mabazeng, lugha taifa ni sheng, sheng. Kanairo, tabia ya wa Kenya, ya kutuma mail. Ulituma mail, kuda nilituma, kwani hukuiona? Iyo ni uongo. Customer Kenya, kisema nitarudi. Kila Mkenya anajua, huyo arudi. Kenya kenda choo naone kuna mutu, bado atabisha naulize kuna mutu. Masana Mkenya lazima tachelewa sana. lakini sherehe tunafika mapema
tena sana
na tunateto umetuweka karibu Kenya tuna tabia zetu tu tu karibu Kenya sima saimara tu tu tuna madem peng peng mamorio mabazeng lugha ya taifa ni sheng sheng karibu Kenya tuna madem peng peng mamorio mabazeng lugha ya taifa ni sheng sheng kanairo excuse ya mkenya akikunyima pesa atadai buda I wish ungenipigia mapema hawezi imagine nilikuwa na hiyo pesa nikatumia madha sai sai tu ukikuja Kenya heshimu watu watatu akina nani mwizi polisi kegonyi wa matatu kwa nini uliza mkenya atakwambia sababu tunapenda sherehe tunapenda mneti yo watoto wa Kenya ni warembo eh watoto wa Kenya ni mapainting okonko karibu Kenya tuna tabia zetu tu tu karibu Kenya sima sai mara tu tu tuna madem peng peng mambo yo mabazeng lugha ya taifa ni
Na bam bam police wana ubaya demo wako vile mahanjam na misi na ubaya koseo ngite handsome uskizo ni hekaya Felicia na Lisa even though mini liwa acquire tulikuwa na Pamela shule moja ndani ya kwaya squeezy vila na meza mara moja utagwaya na naringia sana flat tummy hana taya hakuna kila kitu kitu hana gani haya mtoto wangu kitwa KU mtakata hakuna gama somo KU mekata unapeleka mtoi first year introduction baada ya wiki mbili ashajua reproduction ndovu ni cool tabidi wani juu basi weka mkono juu yes you you love ni cool tabidi wani juu basi weka mkono juu yes you
Yeah, na pull up nangali ya kalanguin kana fanyanga safcom Liku kasiku lakini kombato ni custom Benga nalia, mi upenda vile una love njo Baju sitaki kolona girl, please put your mask on Nekwende tepa melo meza katembe Anapenda lollipop, analamba kapele mende Lazima kwe mukamba, jini apili ni mwende Minasikia mademo kamba, wanapenda make Kamekari bam bam, kana kaka mama raya Nakashotu nenda London, but kumbe ni odhaya Nakusaji kupenda tam tam, na jini ya kwanza Brian Dema naka screen ya Samsung, so vidole score required usicho make you I'm a studio but a phd tupatana now kilimani kama cwst social media the social studies so nowadays you talk together when mambie mkafanye ghc wala wame soma ndio sampuli ya homology hata reproduction pia sin topic kwa biology bora kuna chemistry pamela can just follow me vile ndovu kubwa noma sana nyaka bogoji sina marafiki staki mbogi ni screw mnataka mdande kiasi ndio munisu hii city ya usherati tabia mbovu ni true big up to crisper washaji Ndovu ni cool, OG
Aki wala yo shatu juu Basi weka mkono juu Yes you, you Ndovu ni cool Aki wala yo shatu juu Basi weka mkono juu Yes you
Stream and download DJ Lighter mixes on Boomplay Get DJ Lighter mixes on Boomplay You move your body baby kate mina Shakupenda siku jui ata jina Muka kupa body wala somu china Akika nita ikati ya bima The way you move your body baby kate mina Shakupenda siku jui ata jina Muka kupa body wala somu china Akika nita ikati ya bima
Loko, go loko Oh baby, oh baby Oh baby
Baby, go gaga again for me.
Yeah.
Chamizu kasisi wala tatizo so pesa. Kiongeza na mina ongeza.
Oh, baby go down now now now. 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 Baby go, baby go down now now now. Baby go down now now now. Baby go down now now now. Baby go down now now now.
Oh, got a winner, winner, winner. I can feel I'm for my inner mind. Nobody got me like you do. Be nobody dancing like you do. I know you call me lazy, lover boy. When I run off, I run back to you, my queen. Cause I never want to lose you to anyone. Nakupenda sana. You did all. In my life, you be order. And in my dreams, I dey call on you, order. Nobody fi understand. Nobody fi understand. I say in my life you be yada. In my dream I dey call on you a dog. Yada. Say make I tell you something. Omalicha. Go down down Omalicha. Go down down Omalicha. One more time, I say Omalicha. Baby go down down Omalicha. Go down down Omalicha.
Go down, now, now, now. Baby, 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 go down, now, now, now.
DJ Lighter them.
I need to many go ya. I need to many go ya. I need to many go ya. I need to many go ya.
I just wanna dream my drink. Smoke my smoke, protect my peace. I don't go, I don't wanna fight nobody. Oh, I don't wanna fight nobody. I just wanna dream my drink. Smoke my smoke, protect my peace. I don't go, I don't wanna fight nobody. I don't wanna fight nobody.
I don't wanna fight
nobody. I don't wanna fight nobody.
I don't wanna fight
nobody. I don't wanna fight nobody.
Give me my phone. Mahitaji yamezidi kipato, usinione na latungi. Sipigi shere na punguza mawazo.
Kuna mbogi ya gomba na mbogi na choma. Karao ndio wawe buzima utachoma. Niko na dosi kudozi kwa daro. Lakini leo ntadozi kwa mtaro. Si washi lakini okile washa moja. Wacha genge tontije rudisha domba. Na kuna mresh ni memkaba kwa kona. Nipende kablo chukulio na corona. Nima demdo tu hapa mjini. Kauna mdo mbona unazini. Siku jua ni mali yako jama. Alisema ulikufa mwaka jana.
I just wanna drink my drink. Smoke my smoke. Protect my peace. I don't go, I don't wanna fight nobody. Oh, I don't wanna fight nobody. I just wanna drink my drink. Smoke my smoke. Protect my peace. I don't go, I don't wanna fight nobody. I don't wanna fight nobody.
I don't wanna fight
nobody. I don't wanna fight nobody.
I don't wanna fight,
fight nobody. I don't wanna fight.
Download DJ Lighter mixes on www.djlighter.co.ke.
Unanipenda aje, uwezi otoka kutama. Hata nikose aje, oh yeah. Si baby umeshinda wote, utani wacho tani sote. Sita kulinganisha na yeyote, yote.
Oh baby you beautiful, one in a million, wonderful. You're tough like a lion,
I'm glad to be the chill.
Odilo, 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 odil
love ya kigeto yuto. Tutambea tasaldito tule matumbo.
Nitaishi na we niwe grandfather, niishi na we niwe big boy. Unavusonga jagalu na ni mede, niruhusu to your kingdom.
My love, simi niko na tatu, kwa mwili wangu meandikwa baby I love you. My love, kame shika bila kutu, asinjo kumbata nipige busu.
Supu, unanichanganisha roho, na nina poku busu, unanichanga musha moyo.
Kanderom ni kuteke nye, siya tu peke jen, na maradui,
matule mateke.
Kanderom ni kuteke nye, siya tu peke jen, na maradui,
kule mateke. Asonjo ni kupe odilo, odilo, odilo. Mapenzi ya kato indio odilo, odilo, odilo.
Jo ni kupe odilo, odilo, odilo. Jo ni kupe kupe odilo, odilo.
Hoya, mama, unanituliza. Nikianguka nani uko tena. Mama, unanikumbusha. Hata iwe nini unipenda.
Oh, I'm nothing without you, baby. I can't do anything good without you, baby.
Tendero mnikuteke nye, siya tupeke jen. Namadui,
kule mateke.
Tendero mnikuteke nye, siya tupeke jen.
Just a kiss for you. unanipendeza sana we mama. J-I-S-S, glad to call you mommy as you call me daddy.
Shepu sura mama, nimeganda kwako. Najutia walosepa kwako. Nami ndo gangsta mama, nina namba yako. When I saw you, baby love, yes I knew I was for you.
Kabidhi moyo wangu, wakaniacha na maumivu. Kidonda ukakiponya, baby. Usicheki ukamashaza, moyo wangu uko kwa ua. Aweni waifu matenyo, so mchepuko wa dharura. Baby, haluwa yangwe, asinipia michezo ya Mombasa. Makwini wange, cheri nana. Baby, you're the one for me. Baby, I'm one of mine. Baby, when you want me,
I'm gonna kura za roho yangu. My love, you're my number one. In this 001,
acha nikupe kura za roho yangu. My love, you're my number one.
Tangaza kwa radio na TV, hey, yeah. Kupanda miti nilisha sare, si mimi, I mean it. Usishike nare, hizo ruma sifiti. Kujitenga bisi dhani kamgonjwa na dakitari. I need you my baby, love you girl. Kukucheza misi dhani kimara dona ipezi kani. I need you my baby, I love you girl. Nimekupea kura za roho yangu. My love, you're my number one. In this 001,
acha nikupe kura za roho yangu. My love, you're my number one.
DJ Nighta.
Kwa kutuleta pamoja, ni kwa mpango wa Mungu. Ili tuwe pamoja, na indo ile siku nimekuwa nikingoja kwa sana. Indo ile siku mama, nimekuwa nikingoja kwa sana. Yani leo ni leo, tunafurahi leo. Penzi letu litanoga leo. Yani leo ni leo, tunafurahi leo. Penzi letu litawachoma leo.
I want you honey, yeah.
tunafunga ndoa. Ndoa. Na tunafunga ndoa. Masheri.
Wanja na dilna ukirambu. Uliza sauti soul founder wa kufungua lebo. Wakati wanasani shadis miskitanga. Muziki sio kiki makali kama panga. Mwisho wa maneno intro na kuvisha kanga. Poleo kutopizo walikwenda suba wanga. Mzungu ulipata ukashindwa kujipanga. Sina urafiki wa mtoto peremende. Leo mtajua siri ya kifo cha mene. Mr. Omolo kwa jima tembe. Daddy on yule choto wa mbebe.
Okla mtu lele.
Okla mtu lele.
Kwenye bitu umeokoka unaubiri. Na ulifanya mimba iwe siri. Mbona yangu ilikuwa hivyo nikaitwa kafiri. Na bado mnauliza mbona siko kwa nje. Siogopi mkisema nimeshasikia tayari. Maneno yaniwezi yananifanya gangari. Natembea wala kwa kila hali na shwari. Muda uko salama sio hatari. Mimi ni stima na gombo kama kifo. Wakisikia bahati akili zinaingia limbo. Mimi na vibe mimi ndo kwa mali. Bao ya Ronaldo wako je walali. Mimi ndo bam.
Lighter. One time, sound the rhythm. Bubble up, clap for the king. Two time, sound the rhythm. Bubble up, welcome the king. Clap for the king, clap for the king. Bubble up, clap for the king. Now welcome the king, welcome the king. Bubble up, welcome the king. Clap,
clap it,
clap,
clap it,
clap,
clap it,
clap for the king. Clap,
just clap it,
clap,
clap it,
clap,
clap it.
Welcome the king.
Long time in the dance all alone man. Look at one that's in a competition. We got different ambition. Me and them not a possible combination.
Sikiza, ushachoka na michezo za kuigiza. Wandi pesa kwenye mfuko tusha ingiza. Basi tingiza, ganchi maliza. Uyo msichana anatingisha mwili kama kijani napenda. Kienda chini chini bala. Anastidisha sana vile nakani napenda.
One time sound the rhythm, bubble up, clap for the king. Two time, sound the rhythm, bubble up, welcome the king.
Clap for the king, clap for the king,
bubble up, clap for the king.
Now welcome the king, welcome the king,
bubble up, welcome the king.
Clap,
clap it,
clap,
clap it,
clap,
clap it,
clap for the king.
Clap,
just clap it,
clap,
clap it,
clap,
clap it,
welcome the king.
I see 40 pretty girl in a me circle. Big bang, mega stallion, big taco.
Billy Gun, Batman, not a good uncle.
Now a pata off guard, come a city council.
Zing, anavanyonga na kukata assassin. Anafatangoma kama genie Aladdin.
Mr. Panisha,
meonda java ting, tatekia king.
Hey.
Uyu msichana anatingisha mwili kama kijani napenda. Kienda chini chini bala. Anastikisha sana vile nakani napenda.
Hey. One time sound the rhythm, bubble up, clap for the king. Two time, sound the rhythm, bubble up, welcome
DJ Lighter.
Wakenya wote wanapenda kudunda, wanapenda kudunda. Pesa zote zinaisha kwa dunda, zinaisha kwa dunda. Dunda basi Kenya tudunde, dunda basi Kenya tudunde, dunda basi Kenya tudunde, dunda basi Kenya tudunde. Mapromota wabejaa na sababu, mziki Kenya inalipa na sababu, airplay ni kibao na sababu, ngoma tamu hainanga katabu. Alila lila, alila one ten. Ewa basai wanaruka kule, wakale wetu wanatoka teke. Wasafere mnataka ni wataje, waluya wetu bora kasembe, wajaka wetu anywaro matich. Costa Rica twakuja madafu, wakamba wateso Turkana waria. Wakenya wote wanapenda kudunda, wanapenda kudunda. Pesa zote zinaisha kwa dunda, zinaisha kwa dunda. Dunda basi Kenya tudunde, dunda basi Kenya tudunde, dunda basi Kenya tudunde, dunda basi Kenya tudunde. Siku moja manzi moja aliniita, alidai ati ninunulie shisha, twende after nikanunue pizza, na mido kwa mfuko imeisha. Sponyo moja alipicha kwa dirisha, super ikabidi amejipa. Lakini juu napenda kudunda, nika move nikaelekea kwa bucha. Dunda kama anti-corruption, dunda kama Kenyans on Twitter. Follow me, follow you, like pics, postman. Wakenya wote wanapenda kudunda, wanapenda kudunda. Pesa zote zinaisha kwa dunda, zinaisha kwa dunda. Dunda basi Kenya tudunde, dunda basi Kenya tudunde, dunda basi Kenya tudunde, dunda basi Kenya tudunde.
Stream and download DJ Lighter mixes on Boomplay. Get DJ Lighter mixes on Boomplay.
Your problems for a minute, thank God for your life. Live true and honest to yourself, you should never lie. Usikufuru chome, rada safi bora tu kujinize. Put a smile on your face, aya maisha you only live once. Whichever the matter the case, nashukuru Mungu ana bless. Sisikize maneno ya watu, takondae,
takondae.
Juhudi na hasa ni zako, kujituma na kumwaga jasho. Chorea maneno ya watu, takondae,
takondae.
Ama ni wakushikisha shikisha, ni wakulewa
lewa,
ni wakuchoma
choma
lewa.
Shikisha,
ama ni wakushikisha shikisha, ni wakulewa
lewa,
ni wakuchoma
choma
lewa. Shikisha,
just have some fun.
Leo full sheshe, pombe ni mingi, nazipo aina zote. Shiro nishatunga fera, utakuja ama utakula. Kina karo kwa juu ya mashisha, wanavuta wakichachisha. Shiro usikule fera, nishatuma basi we kuja. Kina karo kwa juu ya mavela, wanavuta wakichachisha. Mbona tujitie stress, si tunakula bata ile kinyama. Sitaki mtu wanipimie, nafanya nachokitaka, ni yangu hela. Ama ni wakushikisha shikisha, ni wakulewa
lewa,
ni wakuchoma
choma
lewa.
Shikisha,
ama ni wakushikisha shikisha, ni wakulewa
lewa,
ni wakuchoma
choma
lewa.
Shikisha,
stress,
have some fun.
Stress free, I'm boogie.
ya mashuksha sini na sambusa za kisheli sheli watu ni kujaza pili domo urasi tike kamyeso kakishiko sijibishi sina flow kasa kafu imenyesheo umelemeo si bro si jichocho takimeo vada kuna wasuko na machupa za pelea wanyagi wako pale watusha wazoea kiyo dogo janja sela wa majanta mina masauti na wakunyo kama fanta fanta na have some a demo jichapta hapo kile geza jukatili wa matapta yeah.
Si piga isto yo adima gidazo tupata bestu sa most of the time tuko mavitu except mimi niko naive tu sa niko na big tu nataka kuchapa stories out mi tu napenda ngakukanga tu nao juma vitu nenda nanga na peace tu na maybe 2022 ndaza takuchana now anyway let's get straight into it cause na kama wana kuanga ka big boys okay miss jui kana jua lakini tu mi nakuanga na beef naenda kuja kumgis tu eh. So come out tunaweza kwa bestu stories imeshika kasimama naseme I'm doing in the picture anajua tunajua napenda kujisikia character ya tena na nguza this year akinisikia walai ndikipitia na mia das juice choma linda kimbilia na ni best wa mind kata nisikie na joka tani gonga ganji juice changi bia bia na misi bambi ngogi bila kuchana but kuna mugambi yocha na usiku na mchana na ziki nice yo sema brayo let's get down ni mziki siki tu nafaa kusinda ugingangana mugambi anaweza ndadi utaa kuja na wifa base alafa kumbuke aguna stage Brian Boga mivi wono nasa tufanya njenju mingu anataka kucheza ngoma zote kwa kenze Sisi hapa Sushinda bass kiko tu bora tumejidedike chava bass Saku duwe sisi hapa Uwezani na sisi Hauwezani na sisi Do sisi hapa Tukutu Sunday na Monday zika same tu Si bora tume vibe ya kwete Sisi hapa Uwezani na sisi Hauwezani na sisi Tuko na ochi penda madem Lakini madem wapendi kukana ochi Sana kako broke Lakini akiwa maweng Au madem apply kujoin bogi Bana mbogi fiti kosandi kukuwa na kasena Kase ujo kila mtu manze izi ma area we Kase ugonje kamara kada lakini apendi dawa Naeza shinda mwaka na malaria man Najo unajuliza pedi ni nani ni John Daki boy kanendanga na maburungu nyumbani Utu lioni kabla lene na izi zote sahi Ni mtaf lakini anashikwanga na petty crimes Na siku alikimbizwa na karao bila mask Anakimbia kwa tuzile za miuta unishika man Aka tujoin ubao sezo inampiga Aka patwa pulizwa timi ukuwa nao kila saa Sisi hapa Sushinda bass kiko tu bora tumejitubike chava bass Kutulo sisi hapa Uwezani na sisi Hauwezani na sisi Ndo sisi hapa Kutu sandi na madizi kasetu Si bora tume vibe ya kwetu Sisi hapa Uwezani na sisi
Lighter.
Intake of booze is alarming here
So bad
Ulevi atmosphere Wanjo he comes oh dear Afkunyo at all my beer Kidnapping of booze is rampant here Eka Nairo fear Eyo boo is here Sulini achia
Put it down, 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 get loose Put it down, 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 get loose
Nimezungu kwa na nyonyo ni kinyonya madrinks Wamebeba mamizigo zinajeza ga jeans Hatufanyi video call, situfanye booty call Kama over girl, horizontal vertical Dakitari wakafuti nimekuja kupin Kama hii ni baraka itakuwaje sin Chafu waga sin, tunakuja na bin Chida gani my idea, booty down don't fear Tunatesa this year, that's the main idea Kana kani kora kena bia this year Tu baby don't fear, get down my idea Gotea gilbato, joni yako walking
Intake of booze is alarming Here.
So bad
Ulevi atmosphere Wanjo he comes oh dear Afkunyo at all my beer Kidnapping of booze is rampant here Eka Nairo fear Eyo boo is here Sulini achia
Put it down, 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 get loose Put it down, 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 get loose
Sexy Broke it, put it down Bang ting trendy pale insta Ameivisha na leo mkuchoma picha Na muivisha kikolongeza kishisha Kuchi kuchi leta sinka muhindi Mamuzinga kamenyonya kafirimbi Kaki inama na karait kifikifi Naipepeta pepeta na kaposho mahindi This techie, nika messy We
umenifanika unabonga currency. Kana funja shingo kakisenti. Mira on the wall ako kwa luona piga selfie.
Intake of booze is alarming here.
So bad.
Ule the atmosphere. Wanjo he comes oh dear. I've kunwad all my beer. Kidnapping of booze is rampant here. Eka Nairo fear. Eyo boo is here. Suli ni achia.
Put it down, 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 get loose. Put it down, 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 get loose.
Nail kata vile na kata kucha. Mpate bukla tamasha na wasupa. Jembe tenje mepiga lumbu tuku. Jicho nyamba taya nimechomba tomanduku. Hey, hey, utafika bae. Nikona bize ke plani neza kutekea. Koko shuo yuko bizi neza kungotea. Sing along goma zango vile mochorea. Niko high all day na zima kerea. Rasta na kote kwa kicho na socks pia. Wanaitaka marengine so mina wafea. Tunapati ndani kwao situ kitokea.
Intake of booze is alarming here.
So bad.
Ule the atmosphere. Wanjo he comes oh dear. I've kunwad all my beer. Kidnapping of booze is rampant here. Eka Nairo fear. Eyo boo is here. Suli ni achia.
Put it down, 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 get loose. Put it down, 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 get loose.
Download Diesel Lighter mixes on www.dieselighter.co.ke.
Another watch, another banger.
London.
Fresh Kanga, Muzi what? Muzi Kanga.
Zimba kazimba kazizizi. Ana sura ya binti na kilizi. Nikizi wijua kimpandiziski. Siti shiki ini kalitimiki.
Kaiku gambe ni bambe tu bambe. Mula mubu wa manga nana. Zina makuru mubu funa chasi. Baby chane mazamu eliene. Acting royal elodi na vibe. Zaba kazi siso sura tribe. Please don't kill my vibe. Penta renge jichi mubi high. Orina chongamba, zina wamba. One year number, but people with a gamba. Girl shake your bam bam, muziki tam tam. Bambe transporter, John from Stam Yum. Kenya mambo VP, are you happy? Zeni hap yo bulamu wensi wumpi. Uganda mambo VP, are you happy? Zeni hap yo bulamu wensi wumpi. Africa mambo VP, are you happy? Zeni hap yo bulamu wensi
wumpi. Zimba kazimba kazizizi. Anasura ya binti na kilizi. Nikizi wijua kimpandiziski. Siti shiki ini kalitimiki. Kubambe ni bambe tu bambi. Kasi ndizi matoke na nanas. Kasi mbuzi basi mtakunanas. Kasi nyolo tutaki maene.
Sila zima shower. Split na kuosha foreclosure. Man I have a thing for wabosha. I need bambi, can you bubble bambi? Misi tu alia, can you handle dambi? Niko na ray of hope, wapi amba rose. Ni mkamba, solidai kulamba dose. Sina kamba, kutai na siezi lose. Lose note, hii ni suicide note. Take notice in case mini shushe ro. Take notice in case ni kushushe ro. Take moti in case ulale 444. Kuna bitches chihuahua na koko.
Zimba kazi makazi zizi. Anasura ya binti.
Madonjo kaka teso, akelo ngegeton, makorengo lomo weso. Nyakwaro bare gwinga teko, pesa peki ufukati awoto kaka kengo. Hey, wane tuon, koni wane gasi guon. Onagi sa modonjo donge nyaka jogi luo. Ja pesa goti ngeni rap ane nyok. Sa mamako waya donge rapa gite nguon. Johoma be, wane joma teko.
Ria, wateko.
Jomi goi, wane joma teko.
Ria, wateko.
Yo kisumo wane joma teko.
Yeah, wateko.
Tojo siya wane joma teko.
Yeah, wateko.
Ngadi, 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 kata west ngadi. Ngadi, 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 baru nunggu ngadi. Ngadi, 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 kata west ngadi. Ngadi, ngadi.
Ulinza, ulinza. Ule usma kobara maenginga. Mokete jiji maiti ya. Nimo jomo era joma mia sifa. Harienda mundungeni ane simba.
in the pit and balieta se ketchup. Angia mia leta dua keto. Rigi goro na kira kija pesa teko. Long police ka una gie machendo. Angi nyote ma bera tada ma de simba. Vita zena go kiba yoda manye kunda. Nota dar koso bunda, yoda runga. Oka yoda kanyo ane benga kwano bunda. Nude brento kachulo mera a. Agedo, nyiri nge ntogo gora dua gama chedo. Mama tede kuka ya wawe rigi kendo. Aselo so pesa donjo kata kabedo.
Yo homa be, ware joma teko.
Shika benti, bend it low, kama imenti, bend it low, shemegi penti, yes imo.
It's a TK2 production.
Ashika benti, bend it low, kama imenti, bend it low, shemegi penti, yes imo. Ashika benti, bend it low. I said talk for your life, talk for your future. Give me that, kilo toka bucha. Jigo jigo that, chove ya usucha. Give me eat it rice, mama chuka chuka. Gala toki gala, when you wasu. Gala toki gala, yesterday can be fit. Gala toki gala, mwaga majini we. Gala toki gala, toki gala, toki gala. Ashika benchi, bend it low. Kama imenti, bend it low. Shemegi penti, kesimo. Ashika penti, bend it low. Ashika benchi, bend it low. Kama imenti, bend it low. Shemegi penti, kesimo. Ashika penti, bend it low.
Asema tuje amechizisha na waita wamekamatana. Wale wamechizi, cheche zinatokotana. Rege na mamotibana, chuma kata kata nyama. Babu amesizi, ameanza tukanana. Kidesign, cheche meo cheche mame migain. Kidesign, cheche meo cheche mame migain. Na watoto wa mama, Eastern Africa, Italy and Ghana. Jordan, America, Kingston, Savannah. Fashion imifanya kama Dulce Gabbana. Mwaya tungi bana. Na watoto mana, Eastern Africa, Italy and Ghana. Jordan, America, Kingston, Savannah. Fashion imifanya kama Dulce Gabbana. Mwaya tungi bana.
Ashika benchi, bend it low. Kama imenti, bend it low. Shemegi penti, kesimo. Ashika penti, bend it low. Ashika benchi, bend it low. Kama imenti, bend it low. Shemegi penti.
Hivyo nadhani mishinga Tuka jivu chini nimefala Mamunewe heavy material Ukini taka vio kwenye kio Utafika baby niligo Niligo oh, oh. Bagwe na jasa minanata Uwezi fika baby umechapa Kitambe
Kosa pesa ntapiga mboka Manze kukufata swezi choka Usini chole tu ya kusota Naona unajidai Naona misikai Naona sultan misifai Kiasi nimesota sina ganji Lakini mitajiri wa mapenzi Sina pesa ole polo spina Lakini mami ntakupikia Sina pesa kahawa po java Lakini kosewe tutakula Sponsor na tesa Lakini afiki Akikuja na pesa unakujia miti Akipiga simu unasema I'm busy Akiulizo uko wapi unasema ina meeting Meeting Wapi? Meeting Meeting Okwonkwo
Kiatu check, check Atanywele check, check
tega sikio ni kwambie. Fungua mlango ni ingie. Mambo flani unifanyie. Nami pia nijisikie. Kama penzi ni pesa, ungesema mapema. Hata kama takosa, tu yako takopa. Kama penzi ni pesa, ungesema mapema. Hata kama takosa, tu yako takopa.
Unabie, niambie, 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 niambie. Oh, nisikie, 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 nisikie. Unabie, niambie, 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 niambie. Oh, nisikie, 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 nisikie. Kama mapenzi ni pesa, sema mapema. Hata kama takosa, tu yako takopa. Kama penzi ni pesa, ungesema mapema. Hata kama takosa, tu yako takopa.
Shika kitu, nipe danse. 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 Shika kitu, nipe danse.
Tega sikio nikwambie. Fungua mlango niingie. Mambo flani unifanyie. Nami pia nijisikie. Kama mapenzi ni pesa, sema mapema. Hata kama takosa, tu yako takopa. Kama penzi ni pesa, ungesema mapema. Hata kama takosa, tu yako takopa.
Stream and download DJ Lighter mixes on Boomplay. Get DJ Lighter mixes on Boomplay.
Sasambua tena bila kikom naifinyia kwa ndani na che kichwa ninapiga shift double deka sina muda wa kudeka mapenzi yashanipiga chenga kizengua mina sep ninapiga shift double deka sina muda wa kudeka mapenzi yashanipiga chenga kizengua mina sep nataka usiku mmoja niwe hii. Nipegeje hadi chei, ila mapenzi niwe. Oh, ahae, nataka usiku moja niwe. Nipegeje hadi chei, ila mapenzi niwe. Oh, niko tepe kama gypsy zeke, usiku moja niwe. Nitembeze fimbo ya utembe, usiku moja niwe. Niko tepe kama gypsy zeke, usiku moja niwe. Nitembeze fimbo ya utembe, usiku moja niwe. Ninataka usiku moja niwe, usiku moja niwe. Ay, we, usiku moja niwe, usiku moja niwe. Ninataka usiku moja niwe, usiku moja niwe. Daddy over, hey, usiku moja niwe, usiku moja niwe. Ninachekecha, nichekecha. Nachekecha, nachekecha. Ninachekecha, nachekecha. Nachekecha, nachekecha. Ninachekecha, nachekecha. Nachekecha, nachekecha. Ninachekecha, nachekecha. Nachekecha, nachekecha.
We, nataka kujaribu, jaribu vitu. Usijaribu drag, takubadilisha. Utafungua moyo mpaka madirisha. Nakuona kwenye macho unajitamanisha. She came for one night stand. Asubuhi amevaa shati langu apige story za maisha. Ameomba kuonja kanogewa kawarupa. Ataki kuondoka kiondoka ataka kuja. Amezoea fegi kakutana na mjuba. Kashamdia msuba na mchanja mbuga. Anawashwa na mkuna natoa kila huduma. Nafumua na fuma. Maneno na mungunya mungunya na guna guna. She wanna take a shower kama kawa ni kuduma.
Niko tepe kama chipsi zege. Usiku moja na we. Nitembeze fimbo ya utembe. Usiku moja na we. Niko tepe kama chipsi zege.
usiku moja na we nitembe ze fimbo ya utembe usiku moja na we ninataka usiku moja na we usiku moja na we we usiku moja na we usiku moja na we ninataka usiku moja na we usiku moja na we usiku moja na we
wow bwana people lazima minja venga shut up boy introducing Fenric DJ Rambo DJ Rambo you better know
wako bize wana saka tunye na sisi hapa tunasaka do wako bize wana saka tunye na sisi hapa tunasaka do basi bounce 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 ongeza hewa tukacheze dance 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 usiogope cheza na rende bounce 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 ongeza hewa tukacheze dance 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 dance
Waskaga DJ Rambo wanatoka siambataka Kuna bile mi ubonda adi wanagombata Ya cheki, mindio zing, mindio papa Kucha chimbiti shadoba na inakuwa banga Na misa batari kentele na hit kama hama Nito makambatali na jicho ni nyambatanya Nazitoka kiwa kanda na nacheza piririnda Kuji na isi nama mtoto Mame imbitiva na wanapenda fotomoto Na kumbutula mjamo anadeni mchome kolo Na zikishi mbiti kanda mteka kima goto Na doba imenda shule utatha ni tai chi
Bize wana saka tunye Na sisi hapa tunasaka do Wako bize wana saka tunye Na sisi hapa tunasaka do Masi bounce, 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 bounce Ongeza hewa, tukacheze Dance, 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 dance Usiogope cheza na rende Bounce, 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 bounce Ongeza hewa, tukacheze Dance, 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 dance Usiogope cheza na rende
Tiriri imeweza mtaratara Mkururu inataka wala wakamba Mangoko wanataka tu waluya Mi ni mluya, shata unajua
In and out the bamboo forest In and out the bamboo forest In and out the bamboo forest Who will be my partner?
Mboko, koko, jocheze nupo Mono, poli, alafu mkokoto We ni model, ni kupige foto Tuki maliza ni kubaliki mtoto
Wako bize, wana saka tunye Na sisi hapa tunasaka do Wako bize, wana saka tunye
Hey, did you light up?
Naina kwenu narudi nini? Hey, watoto wanauliza unaleta nini? Mukiwa mbali Pata mawazo, mawazo I wanna love you today, wanna love you to heaven Usichoke, Mungu alinipa zawadi tena wangu wandoto Tuwe wote I'm not gonna tell you my do you shit If my love I fight for it Mina we tuko kitu jamo Let me add that love to more Mako sura Katerina karatu ongeza na tato I love you, mapesa songeze watato na mimi meza go Mengi mtani yeti vile unadanga Aiwa uso Tukitoka zoko mzako ni kufunge na kanga Mipe busi
I like your fine fine body The way you touch me slowly
Ndanga na mkwano gani you are beautiful I wanna just lie next to you
Girl tell me You love me Tell me I own you
Sema pezi ya kale Mina pika dina tuende video
Ata afadhali uwe give and time Give and time
Na nani Napenda wakikuita kama mi Ukiwa wa mtuko happy Eti ni kwache mtu silenzi
kama vita tupigane siwezi nifike Tanga nipambane mama said that 1 + 1 = 2 but me and you are equal to one your love make me fly then I saw high high like a butterfly I just say I'm the fight for my love, I'm the fight for my right. My number one Nizaribu na mimi mapenzi Nataka mwenyewe ni kuenzi Mapenzi, nataka mwenyewe ni kuenzi Ako sura gadari na karatu, ongeza na tatu I love you, mapenzi songele watatu na mimi mezako Nina moyo Ata hafadhali wa give him time Give him time Tina Tina Tagaram Tima Gwange Chunya Chunya Tina Tina Tagaram Tima Gwange Chunya Chunya